If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Olo e mafuta male SBS Samoan.
Mua mua atu na faali e le palemia Anthony Albanese. O le faai unga le sui o le senate Fatima Payman e faa maavae ma le faa faletui ma le vae ngā upufai e le leiba. O se faai unga na ia faia ilona lava loto fuate e ifo malona loto malie e le ifaa maalo sia SAC. E vaa yaso na faa tea le tu maupe na suspendai Senator Fatima Payman. Ina ua ia kolosia le fola o le maota o le senate ma pālota faatasi ma le Greens i le mau mose mālo tu ma oti o Palestina. O le aswana nafi na faailoa mai ia Senator Fatima Payman. Ua faiela na faai unga e faa mawae ma le vae ngā upufai a le Labour ASA i le senate o se sui tūtuatasi.
And if you look at some of the meticulous timing of events, including Senator Payman choosing question time yesterday to make the statements that she did, people can draw their own conclusions. You know, I have mine. People will draw their own. But people should be upfront about their actions and should be accountable and responsible for them.
Le Palemia Anthony Albanese. Ae talu mai le faa maawae ngā Senator Payman, mai le vae ngā upufai e le leiba ma le faa faletui, ma sāu noa ai le taitai o le itua ngai Peter Dutton, e le ai se awa noa e talia ina ai au se talia nei ni whainga mani manatu faa itu au.
We saw it with the Catholics and Protestants many decades ago, and if you look at the Muslim Vote website, they talk about their principal aim, their first objective, to support Palestinian territory. If you're elected to the Australian Senate, you're there to represent the people of Australia.
Le taitai o le itu wangai, Peter Dutton. Inisio tala e le neiaso ua tāpunia fale pālota i whainga pālota mō le pālemene o Peretania. Lea ua manu mālo ai le vaenga upufai le leiba ma avea ai Keir Starmer ma pālemia o Peretania. Ua se fulma le whātau sanga o le whainga mālo o le Conservative Party, o se whainga mālo na mōli mawina le feto ai ma le vaevae ina i tau sanga mulimuli o le paia inga na tēnei. Le tu ua o le Union mālo Europa, le te leo whaitionga i le awala na pūle ai pui puinga o le wha ama i tele COVID se fulma le iwa, le tu ula i mai o se tangata initia e tāpua i Hindu i le tofi pāle mia. Na sa unua se tasio tangata pālota Harry Clark o se loia, e le whaingo fie le ngā luenga o le awhenga i nei ma se whainga mālo a le Labour.
I think coming into this, you know, everyone was kind of expecting some kind of Labour victory, the extent to which we didn't really know kind of going into the election. The proof is in the pudding, right? You know, bills have got to be passed, policies have got to change, there's got to be a different sense of attitude in terms of how the government's going to approach things. Until that kind of changes delivered at a real tangible level and people feel a sense of difference in their lives, I don't think you can make that sentiment. It's too early to call.
E se lau miliona tāla o le awha alu o le mālo tele i ngā luenga o le fausia ma le toe wha ale leia o au aunanga mō le soi fua mālolo ina o tangata mua muai au se talia nei. Na saunoa le minisita o mata upu i tangata mua mua Linda Burney o se vaenga le nei o le taliatu o le mālo i whautuanga a le komisi le Productivity Commission i le reporti o le Closing the Gap o loo awhi ai. Le siitia o le tūlanga o tangata mua mua i mata upu i a onga, so i fua mālolo i na mawhale.
Today we are considering our response to the Productivity Commission review, which found we all need to do better. It's an important part of strengthening and reinvigorating the partnership. The Commonwealth will speed up progress on the Aboriginal and Torres Strait Islander review, the Assembly, and the independent mechanism, and we will continue to deliver in our significant investments.
le minisita o mata upu I tangata muamua I le whainga mālo le Labour, Linda Burney. Wai yaise la la fa au popo o le ofisa o la fonga le Australian Tax Office o le anga lulue fa atasi ai ma le Australian Financial Crimes Exchange. O le itu tino le nei e tu tu atasi ma o le angafa ma le suetu eina ma le fa asoa eina o fa amatalanga. E pui pui ai tangata mai whainga tau fa asese ma whainga soli tu la fono e ngā umanga o iai ala tau tupe pe fa ingoina o scams. Na saunoa le minisitao o unanga I tupe po Financial Services, Stephen Jones.
And the sort of intelligence I'm talking about is where we know that scammers are using particular URLs or particular phone numbers or particular websites to attack their victims. That will be shared with the Australian Tax Office, where banks detect mule accounts or suspicious activity from particular destinations. That information can be shared with the Australian Tax Office.
Le Minister o Onanga I Tupe, Financial Services Minister, Stephen Jones. Ua faaalia le paalemi o Israelu, Benjamin Netanyahu, so o se isi e faya se ngā yoinga e a afiai le saonga le mua Israelu, o le a makaina lona muaulu mō le oti. Na faya lana saonoanga ina ua fanaina e le faala potopotonga a Hezbollah mai le panona, le owa I le lua se lau o roketi o pomu, a ngā I I ele ele o Israelu. Na faalia Hezbollah, o le tali atu lea le faala potopotonga, I le fasiotia e Israelu o se tasio na taitai o Mohammed Name Nasa. Peitai, o le tali e le paale mia o Israelu Benjamin Netanyahu.
Betoha maraha kasha mu Lebanon kavano ikaron.
In the midst of the difficult campaign against Lebanon, we established a principle. Whoever harms us is marked for death. We put it into practice. We know there's still a long way to go, but we are determined to restore security to the north and return the residents safely to their homes.
Le faaliliwina o le saunoanga le paalemio Israelu Benjamin Netanyahu mai lengangana e Peru.
Toi fia faafafonga I nisi tala faapea? Faafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fea lava e mawailo podcast.
If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high-quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.